sitaogopa, sitaogopa, Bwana yu nami. Sitaogopa, 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 Bwana yu nami.
Kama Danieli kwenye tundu la simba, hakuogopa, maana ulikuwa naye. Kama Danieli kwenye tundu la simba, hakuogopa, maana ulikuwa naye. Na asubuhi kwa uhai wake ukatukuzwa, maana ulimuwezesha.
Sitaogopa, 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 Bwana yu nami. Sitaogopa, 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 Bwana yu nami.
Kumbuka Shadrach, Meshach, Abednego, kala moto hawakuteketea, maana uwepo wako popote ulipo, yasiyowezekana yote yawezekana. Kumbuka Shadrach, Meshach, Abednego, kwenye kala moto hawakuteketea, maana uwepo wako popote ulipo, yasiyowezekana yote yawezekana.
Sitaogopa, 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 Bwana yu nami. Sitaogopa, 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 Bwana yu nami.
Sitapo uvulini mwa mauti, sitaogopa, Bwana yu nami. Adui akija kwa njia moja, atatoroka kwa njia saba. Nipitapo uvulini mwa mauti, sitaogopa, Bwana yu nami. Adui akija kwa njia moja, atatoroka kwa njia saba.
Sitaogopa, 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 Bwana yu nami. Sitaogopa, 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 Bwana yu nami.
Haleluya Bwana, naweza yote Yesu. Sitaogopa, maana uwepo wako unami Bwana. Haleluya. Sitaogopa, 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 Bwana yu nami.
Sitaogopa, 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 Bwana yu nami. Sitaogopa, 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 Bwana yu nami.
Haleluya. Wastahili sifa na utukufu Bwana.
Sitaogopa, 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 Bwana yu nami. Sitaogopa, 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 Bwana yu nami. Sitaogopa, sitaogopa, sitaogopa. Bwana yu nami, sitaogopa, sitaogopa, sitaogopa. Bwana yu nami.